CKMusicDramas.com.
I like your card for X production.
X boy. Oh, we X is the enemy. Sit the man. Choco kile kutu. Hey yo. Hey guys, na vi energy.
Mwanga si enemy. Yani pasa vi molao na vi energy. Die lenga ni zimu ila po vi energy. X wanga wa guys ni bestie. Vi molao. Vi energy. Ni mwela po na vi energy. Ni bestie. X-Wanga, see enemy.
Enemy.
X-Wanga, wa guy, see enemy.
See enemy.
Ni bestie, wa guy, not the enemy. Hama ni pasa my feelings on kind of the energy. Uno ni chosa my best, ni kuma Hennessy. Sama ni si ya chabelo pazuba. Olo ya kosa, we stupa kazuma. Hama ni faka muduze, wa guy, anytime. Tilibe na beef na heaven, anytime. Yes. Yes. Birthday party, wa guy, ya sweet zamani. Analeta lost flower ya zamani. Analeta na envelope wa guy mweze mastatia. Showing some love wa guy muliza tete. X-Wanga si enemy. Yani pasa vimolao na vi energy. Die lenga ni zimu ila po vi Hennessy. X-Wanga wa guy zini bestie. Vimolao vi energy. Nimu ila po na vi Hennessy. Ni bestie. X-Wanga, see enemy.
Show some love, sweet the man, wa guy kuli XX. Hezeli pona event, imwe XX. Yeah, wa X, imenzo kwa tiliwa. Wanadabwa cheza mani, abuli kila. Wa guy, ni nalipira event, no jealous. Wa guy, because I'm still show some love. Kuli X, vamena ni chitila. Yeah, I'm so grateful, X, she see enemy. Sometimes, ama kala mvela body, she called me. Heyo zamani, can we link up? Cheti kumane cha bepa Chicago. Si Diego ka lunch, you know what are the gagos.
X-Wanga si enemy. Yani pasa vimolao na vi energy. Die lenga ni zimu ila po vi Hennessy. X-Wanga wa guys ni bestie. Vimolao vi energy. Nimu ila po na vi
Hennessy.
Ni bestie. X-Wanga si enemy.
X-Wanga si enemy.
Yani pasa vimolao na vi energy. Die lenga ni zimu ila po vi Hennessy. X-Wanga wa guys ni bestie. Vimolao vi energy. Nimu ila po na vi Hennessy. Ni bestie. X-Wanga si enemy.
I like your card for X production.
X-Wanga si enemy.
Chambers family music.
Na vi energy. Be NSC, yeah, yeah, bestie, yeah, oh yeah, yeah, the energy, oh yeah, the NSC, the bestie, the
energy. Exclusive from CKMusicPromos.com.